sun will call a towing, but don't bow it.
Man, I'm going to go get up with you. I hate to be. Na pombe unaongopa tena ukilewa unawaza makalio uoni shida kumaliza kasalio sia upole mwelekele mwenzio asijisahau kuweka linki kwenye boya pata pombe zo matikiti nala kuiacha sio rahisi wazo la kuwata bombeliliti unazele pombe weibilisi uongo umelewa.
Mwisho wa siku mindo lafiki yake tena. Tumemaliza hapo. Inatosha na wewe.